ole fire. Solo kuhamba wena ekhaya izinto asafani. Nokhismus bengujabulela kodwa manje akusafani. Ngoba usegeduze kwami ezinye izinto azikhomnandi. Bengayitsheli ngiyoze ngikubale mangixoxa nabaphansi. Ngiyabonga ukuthi ungikhulise ngomthetho. Akumnandi mase ngivuka ekuseni ungekho. Bathi kimi bese kufikile isiphetho. Cha kodwa bekusayeli ukuthi ngabe sesixhumana ngempepho. Yazi wahamba ngisazokuthengela imoto. Yazi wahamba ngisazokwenzela okuningi. Blazi wahamba lingakakhokhi nekhono. Ungakaboni ney'ngane zihambe ngisazokuphendula ugogo. Kodwa akakusiza ukukhala ngoba impilo ayijiki. Ukhonze komkhulu lapha ezulwini. Uliphathe kahle lelo phimbe lumzulile. Utshele uNkulunkulu agade ungazuli uma ngingakafiki.
I try to hide it. But I can't do it, mina mama ngiyakhumbula. Oh yeah. I tried being strong about it. But I can't do it, mina mama ngiyakhumbula. Bengilokhu ngiswela amandla. Namagama wokukujila. Mina mama ngiyakhumbula. 16 years, and I still shed tears when I think of your love, yeah, yeah. When I think of your love, mama. Now I'm 21 years, and I wish you were here to say you're doing things right, my baby. To say I'm on the right track, oh, mama. Tanda. And I'm glad for the life that you gave me. And I'm glad for the love that you gave me. Oh, I tried to hide it. But I can't do it, mina mama ngiyakhumbula. Oh yeah. I tried being strong about it. But I can't do it, mina mama ngiyakhumbula. Bengilokhu ngiswela amandla. Namagama wokukujila. Mina mama ngiyakhumbula.
Mama watuta wangashiya nelocation yalapho yakhona. Sengizwakhulunywa kuthi ulindicilongo likhale khona ngizokubona.
Ngiyakhumbula ma.
Hayi bo ngiyakhumbula. Akekho ozomduduza. Mili yamdudula nephakethi yalikhuthuza. Ziyangikhalela kodwa inyembe ziphuma kimi. Ngoba nini kunjena.
I tried to hide it. But I can do it, mina mama ngiyakhumbula. Oh yeah. I tried being strong about it. But I can do it, mina mama ngiyakhumbula. Oh yeah. I tried being strong about it.